make a kiba no guni. Show them that you're mine, my girl. Karamangu ikatamoti. I just wanna see you smile. Karamangu ikatamoti. I love you. Karamangu ikatamoti. Hold up fire, mama. Karamangu ikatamoti. I love you, my baby. Karamangu ikatamoti. Karamangu ikatamoti. Baby, gambo baru geho ba yaye. Emi no ayabu wituru kia buchafu. Niwa wange ninyo weho wawe. Oli gwana nyome ni hondi kuwa. Soba ye kyo kwenda. Nja kukireta ni papa papa. Kaburira bariyafu. Ona okwenda kugya nubu harago kwa mwiguru amugumo tafayo. Karamangu ikatamoti. I just wanna see you smile. Karamangu ikatamoti. I love you. Karamangu ikatamoti. Otafayo mama. Karamangu ikatamoti. I love you, my baby. Karamangu ikatamoti. Karamangu ikatamoti.